e io a cavare vare que chi a hau a he a que kahunai to kanohi e puri ana takunga kau ingara kato e karanga ana au e rapu ana i tō aroha
wakati kina atu o kukaru kei riro aho i te pōri wakapiata tō marama hei arahi ahau ka whakauhirina ki ahau ki tō aroha e kore e mimiti ka koa taku ngā kau i tō whakaoranga ka waiata ahau ki a koe e ihoa kua pai tō atawhai ko koe taku piringa taku pou toko manawa haea ahu ka mutu te mamae o te wairua ahea ka kore te horiri e ka hake ta huri mai e te ariki ki taku tangi roto i te ngoi kore whakatuhi ato aroha e kore taka Whakatikina atu tukaru kei riro ahu i te pōri Whakapiata tō marama hei arahi ahau Ka whakauhirina ki ahau ki tō aroha e kore e mimiti ka koa taku ngā kau i tō whakaoranga ka waiata ahau ki a koe e ihoa kua pai tō atawhai ko koe taku piringa taku pou toko manawa ahakoa i te wahangutanga ka whakamoe miti ahau ki tō ingoa tūtō aroha e kore rawa e huri ahakoa te ahua kua whakarerea kei konei tonu tō kupu e pono ana koe e ihoa mō ake tonu atu Whakauhirina ki ahau ki tō aroha E kore e miniti ka koa taku ngā kau I tō whakaranga ka waiata ahau ki a koe e ihoa Kua pai tō atawhai ko koe taku piringa taku pou toko marua Tahia E ihoa, ka tatari ahau ki a koe Kore e tai a te whakamutu tō aroha e